Dr. Kabasinga Fiona omukugu mukujjanjaba kkookolo agamba nti n'abasajja abatali bakomole bakola kinene okutambuza akawuka ka kkookolo mu bakyala.
Kiri nti wali wegaseko mwami ayinza okukatambuza mu ngeri eno nti akajjewo oli n'akaleeta ewuwo oba n'akajja naawe ewuwo n'akateera ewuwo omulala. Abaami be bakkabya ate mu baami saagala twogere ku mwagwa n'abaana nnyo ne twerabira nti ne mu baami HPV ereeta akawuka keba amini kansa gwe beeta kansa w'obusajja si epenis. Atera kutambulira mu kikuta kino ekibeera ku busajja kyobola ba government yateekawo kye bayita self male circumcision jako kiribe ekyo kireme kubeera harboring site y'akawuka kano. Naye tulina ne HPV vaccine naku zino government ebadde ku vaccinating abaala abali myaka 9 okudda waguru kiri nti tewali tewegaseeko nene wa wali wegaseeko tusobola okuvaccinatinga ne
abakugu okuva mu ddwaliro ekkulu erijjanjaba kkookolo erya Uganda Cancer Institute ye Mulago bagenda kuba mwoleso ogwa CBS Osa mu Lubiri e Mengo nga CBS ejaguza emyaka 30 era okujjanjaba n'okuwa abantu amagezi ku ngeri y'okulwanyisa n'okubala obulwadde bwa kkookolo bijja kubaayo.